Flex Music. Hey, 21 hope nam kata pepa nga over to flex is na ripa. Wazina nusonda anayrila na posok sok kwa babika mochi mwela. Kwa mfumeko, ichi mpulopa. Apa pele chile fwaye kwa kuchiturapa. Ita otowe, alipala jize jikali di life. Na leluta kusu shoti wansa levento. Wandu wansa potenga makapa kapa mwuzo mwana pita wala totai. Misango shaka chinde kwa lefuka entipota. Tatuwa pa juice bine feba zampam. Stabu ninga kafya kashi yanga wakumpandi. Kwa mabazi mana zolo na chupampa. Shi sensa na lisa mwen shot na litumpa. Mwini na mwani bako kakutumpa. Na lisa mwen shot na litumpa. Na litumpa. Na litumpa. Na litumpa. I can make you sit in the toilet. If you want to sit in the toilet, let me go to boots. Come to Barrett, and Bacoca with the moms of the Paparetti. If you could see everyone sing as a menti, Mubonga Bongo Mari Muli Lenementi. I didn't prepare the Papanas and I started painting. Cause Muli Naka Kutumba Kama permanent. It's still in the bone that you know to put to Penelope to tell it to Manga but to put it out yet. Vinyl in the feeling in the Kotina Mutalena. Chinde gole fuka enti pota. Tatuwa pa juice bine feba zampam. Stabu ninga kafya kashi yanga wakumpandi. Kwa mabazi mana zolo na chupampa. Shi sensa na lisa mwen shot na litumpa. Mwini na mwani bako kakutumpa. Na lisa mwen shot na litumpa. Na litumpa. Na litumpa.
Pak busunga mudi kai mina respond.
TMT
was unconcerned me lo gaza me girl. Jonas dem dem nazis boy. Pablo el Chapo, Papa Coney, Nasty, Mas Nazi, Mazakaza, Boss Michael.
Flex Music.